singa singa na vimujasi na nyingira vita ganyi na vipomu uvoli ya uone mbangula komujaso mutendeke ne mbangula bulira njagala nkute nebyo koze byo nambyera vile na yate sisobola obulumi bwenyine nokumutima mukwano yagala nkole ntya kababe basawo balemyola bomutima oguma muko waliwo ebikutte muko osuubiza okufuna time for me and you akale singa singa nali mujasi nenyingira vita nganyina bipomu uvoli awone mbangula ngomujaso mutendeke ne mbangula ategwogenda nokisusa omutima nekujulira okutulika buli kimu kikozesa ntima lwakuba ndi mugumu oyinza olowooza tebinnuma nayekeza ebinnuma Never call you my mistake. I watch you in a distance. Only one day go be my different. Gotta be my one. Kumamuko. Bali wevi kutemuko. Osuvizo kufuna time for me and you. Akale singa. Singa nari mujasi. Nenyingira vita. Kanjina bipomu. Uvoli awone mbangula ngomujaso mutendeke ne mbangula oyinza olowooza tebinnuma.